mtoto mzuri toka tumboni, nampatiki nampatokeni, atakeni ni mimi mwenye msani, tapiga mbumbwe mpaka kampeni.
Well, Taiwan,
hata hakaelezeki, haka katoto nye.
One by one,
mikao ya piki piki, maraka ni minye. Hoi mpaka majogo,
tunakesha.
Michezo ya soko moko,
tunakesha.
Baby we kiboko,
tunakesha.
Madunu bakie wa Moroko, bibi babo taniwe kiboroto. Ukiziba chochoro nitakosa na ramani, basi nifanye kiporo utakula tanjia. Usini adivie wale wale adisie, leo mbaka mtondogo. Angelini wema unaniuma, hii dunia kweli mama, chonde chunga.
Shapunguza mapepe, fanya nideke, nipeni weke.
Nikawe ya popo,
tunakesha.
Kama jogo,
tunakesha.
Michezo ya soko moko,
tunakesha.
Baby we kiboko,
tunakesha.
Daddy.